Yamde joy mintaji sapo e jowon ko vitori kibaruji modo dodande studio kalangu komin Omar Hama janga to nani ko e maji mbeni nimbe sapo gon kamen woni hebaabe be nyaw corona virus woni e mun ko goto mabbe ja kana to enda magaria dun du dimano be nyaw corona virus woni e mun der region zender kenga non be murtini derol tay kaaki mabbe andinore ko be kolli goto mayi der majjun e goto hebaama nyawtama nanni bi'e mawbe bangeje no don nodda yaade sukaabe ummatore be nyamay munya be du sukaabe mbi'ana jamray e mabbol gadaango gol gam saabe alla e surude e hisinde ni be nyaw corona virus nanni yewtere meden pidina hantana hande na do filla kosam nayi dum woni wawtu gonno way hokkede cukalle keccel muynel der laddeji seni hebay enda inni dum yerno jallo bi en hamsatu jakite loktoroje jo andal do filla nyamande faminir kori jamirti am bi en nimbe jeddo heybe kamen woni ko nyaw corona virus woni emun do chapande nayo e jeddo sikabe sakono gondi e nyawgum be do funder region nyamay woni ko juta yerno minister hawjina filla cellal bibbe leedi Niger andi neri no gay leru avril wetene dum do bi en do nimbe ujunaji dido e kamen joyo e chapande joyo e dido yewabe sakono gondi e nyaw ngum mane bi en sikabe bi en nimbe keme jeegom e chapande joyo e joyo kambe woni ko nangi nyaw ngum ko lati bi en der mabbe nimbe keme joyo e sappo e go no gondi e sawrede e sembre e nogay e nayo kambe goni ko chawra ko nogay kambe may der madum yeri andinore de bi en minister hawjinde filla cellal bibbe leedi nani bi en ni committee cingado der region zender gan jewtinade nyaw corona virus e surude dum wadi andinore e wurtinde derol mudum tay kaake kengam dum do bi en do nimbe chapande tato e dido sikabe be cellal mu en jewa nogay lewru avril bi en nimbe sappo wondi e nyaw corona virus ngu ko goto mabbe jia kenana to enda magaria goto mayi e goto mabbe du hebama nyaw tam yerni de directeur kawjido cellal bibbe der region on famminire o wi fibe cella ben huljinaka fay seda docteur Abu Yahya nani ko famminire Mustafa Mamman Sani Zander
nous avons un suivi
himbe wadobe himbe keme didum cellal mu en gonano jewtini wakkata min gaduno yilaru amin gom no wodi be min bi'i to burto jodo fa cellal mu en dare gina der yilaru amin dudu min jewtinake guleki balli jahale wadobe himbe ujunaji sappo e jeegom damagaran takaya min kebi cikkado goto magariya taketa e mirie goto tanut himbe didum der hubere zender himbe laso e jeddo dundu woni dimma himbe woronge cikkabe ben der mabbe sappo tawra nyaw corona virus gu der sappo bedu goto jeya kana magariya miden kedi du fa hande burtaki taykaki dereji himbe jeegom gom himbe keme didum e lasoji nayo e nayo padda fa cellal en dari der mabbe lasoji na e go koti cellal mu en ko dara bibbe nyaw guta waka he mabbe der sappo tawrabe nyaw corona virus bendu goto nyawti fa hoti der mabbe fa hande no wodi dido gom be alama nyaw gu fu wala he mu en amma miden kedi non gina fa cellal mabbe yewtine kaden dari den ko be jofe be koto
ken zora affaire pour le contrôle
en gartan do enden der region nyame bien dum wadi balde ni joni ko sukabe ummatore be gallure den no don burto e salade wiide dowtanta ko laabi di ardibe leydi koji gan hisinde ni be rabu nyangu e mabbude gallure den be du sukabe ummatore no don mboytoro e wiide ko dum hejjiri e mabbe kanjun sabi ko mawbe bangejo wabbe kolli ko dum wodi ko dum rimanta nimbe yeruno Musa Hassan kebdo yewtidide e wabbe der mabbe hali
inde an woni mai gari Dauda mo kwarata ji min e gide am cukabe be ekkintinojo lobbe e kollitojo kanni woni be kebay wala du otodo bala o wara der leedi mu miden he giwde du ko wonno wada dum fu cukabe ummatore de du hore mun ni de woni ide bondinana gan jangu de leedi di wodi kambe di wodanta sabi Allah be munya hunde de ko yawtata no policeji di e sogeji din du bawa acci ibe gada bonondaji mo be kebi fudu be nangandum be jara uddo lebbi torro torra sarobe
woni o irko sibara
anyaa jalo fe jabu ko dan zama ko hara
min woni alfari habuko jom bangere dan zama ko hara alla kan hokkata neddo laamu ardu himbe cukabe be du munya wala fuko wari ko yawtata balde sedda ni non himbe jeggita ni dum police be garde be du rimdaabe mabbe ni non hana waybe mabbe non min fuudu min go janano fuuta waka der amin
yaani ngal kul bor fallan kanu
nder lawol durwidide e nyaw coronavirus o waɗi ko gouverneur mo région Niamey hoƴƴi lawol ɗum woni maɓɓude to hunde futto naatu Niamey e wurtarde muɗum dum e filago muɗum fuu kañƴum saabi ko mbiyen fedde singande nder région om gar renude e wartirde hakkillo fukkingo haali e wiide ko awƴoɓe loreji ngalano ɗo tani ɗi laabi no ɗon koƴƴa nimɓe fuudu mbiyen joom en loreji 19 e 17 place en woɓɓe no gaɗa ɗum kettinenane ko Isaka Hassan Karanta gouverneur mo région Niamey wi Diallo Mariama kenda dow majjum.
Le dimanche j'ai fait un déplacement obligé.
Alal o tilayna ko ummi mi jehumi bubon do simmi torde wurogon mi tawi taxiji 17 tuji e 19 fuji fu jehudu jey cingowi tesam ko e mum enton idi ada himbe idi jara tilberi sike e der wuro bubon dundu der cuccuka ko watta gendarme e policebe to giube sako kadabe wobbe du de gari bubon lana diyan natta gara burto do nyame gonga himbe kakkilo kebado fu no jukketi himbe du garta e gonga pama ko wakkati cingado o ko wi'atu himbe natu burto kubere nyame de wakkati o yawta ninon hana du der gidale berne wadi min bi to nyame nati na wuti
nyame e passager et ça nous pèse même
do ni mbiyen faande eden tawa nder Niamey Moctar Mamadou ndum woni maire mawdo mo gallure Niamey on hoji lawol illu sappo lewru avril e wiide ko tilsini gattol sumre nder nokkuje to nimbe tawa ɗum woni nder nokkuje to jamaaje kawrata fu noni to professeur Sadou Mamadou loctoroje ƴewtintoɗe cellal nimɓe e faande kanko woni ardiɗo janguirde université Abdou Mouminim o wi hano wonduɓe e nyawgu mane ɓe nyawgu raaɓi alama fu woni ɗum hollata enimɓe kanƴum waɗi koye ɗum woɗi ɓe gatta sumre nden kettinenane ko professeur Saydou Mamadou Famini Diallo Mariama kenda.
Les agents de santé c'est parce que
loktoroɓe kan en min artirta gan kamɓe gondi nyawɓe nyawirɓe nyaw coronavirus ɓen amma himɓe fu kani gatto summoje ɗen ɗuɗal tawraɓe nyawgudu gui'aɓe ɓalli mum en kolle alama fu ko nyawguno wondi he mabɓe baadu ni durma ka wangay he mabɓe iri himɓe ɓeydu no bawi raɓude woɓɓe misali ɓe ɗowtanaki laabi cingaɗi gan hisinde himɓe nyaw coronavirus laabi mbiyaɗi himɓe ɗowtano ɗindu arande ni ɗum wawa heɓande himɓe fu summoje cionnetede der pharmacie baton der leede tuba koobe na ko dun jami himbe gatto summoje e nyotobe gatta
puisque c'est les gouttelettes là qu'on évite
nder saru seje e campagneji gondi e jonde hore mum fu no yida gollobe ben kawra ngadda mballaka ka ngaddanta leedi no neddo waawiri fuu kwana no tilsino non ɗum woni ko wurti e hunduko secrétaire général CDTN fedde jinganore golloɓe leydi meɗen Niger ɗum du wakkati no haali ɗum kam woni ko mbiyen hano secrétaire général mo gouvernora haaluno haala e wiide ko ɗum woni gollo gomnanti fuu wadda mballa gamu nder durwidide e nyaw coronavirus o kettine Idrissa Djibril ko fammini Diallo Mariama kenda dow majji.
Au niveau de notre confédération
do der fedde aminde min jangi derolgol do internet e whatsappuji hanono himbe fu jangir derolgol gomnati noddemin halani min goddo fere gondu noddemin sako halana minen ko min lasibi kanni won derolgol wonda neddo fu se hana hawjibe filla golle e sigilaji gomnati minen he gide amindu ko hani woni joda hale wade himbe nodde kala dara pondita denko singa sigila cingetedo fu gam filla hokkude hore mun du gan leydi mum hawjiɓe filla sigilaji golle gomnati kan en caka mum en darudiri cingi sigila o amma minen miɗen gatta dade yaade e golloɓe ko watta ɓe pukkini hakkilloji mabɓe wala fuu bawɗo tilsinde ɓe e gaɗa koɓe
ummanaji
kengan no faande ɗo nder Niamey mbiyen fedde leydi singande gan ƴewtinade golle internet inditirande hansi mabɓiti golle sigila mum ɗum du heɓa noon golleji ɓiɓɓe leydi Niger ɗum woni tawaɓe leyɗe yasin fuu gadda mballaga muɗum faryade mbiyen ɓiɓɓe leydi ɗum ɗo fuu mbiyen hana ɗum woni woduɓe andar fara cellal ɓiɓɓe leydi loktoroɓe ana ko nandi e mum noonni kettinenane ko biyeteɗo Ibrahima Gimba Saydou kawjiɗo nde fedde fammini Olivia Sogbavi.
nder majjunnide en daari iɗum wawi windude ɓiɓɓe leydi Niger wonɓe leyɗe yasin tawaɓe nder irgolle ɗen, misali loktoroɓe mawɓe wonɓe leyɗe yasin kam fuu e wonɓe ɗo nder leydi Niger. Ɓe tawaka nder sigila on hanano andirano dennoden. Ko watta illa ɗum ummanake tefude balla loktoroɓe sayɓe keɓo dow ko yaawi. Nde en daari ɗu ɗo nder leydi meɗen loktoroɓe mawɓe keƴoray sanne non fuu faa jotto himɓe. Nde sigila keso o du ni singake no woɗiri, neɗɗo cellal mum no wawi daari to tawa fuu nder leydi baade wara nder loktorore non. Irɗum ɗum kam wona no waɗe nokkuje kewɗe.
Jam wali Alhaji Dawda, hande aɗa welti.
Jamni wallake Alhaji Mosio, mi sodana botoji albasa joyi, lemu ɗiɗi, tafarnuwa ɗiɗi, haa ko tanno joyi.
Nde Alhaji, ko woni cogguji ɗuɗi ɗine?
Hey, ga Allah accu, a wiyata a andana nyaw coronavirus wongu cekantaraji meɗen ɗe na?
Na min kay mi yahi ko hawri ɗum.
To accu mi haalani, kulle ɗe kanƴe goni ko nyawta nanguɗo nyaw coronavirus fu.
Alhaji, toy nanɗa ɗum kadi?
To a wari non ni a kaden na, ɗume giɗɗa wiude kam?
Alhaji, hettina wadde gineji ɗi coɗɗa ɗi fuu sawrata nyawgu.
He ga Allah accu, to famtina ittan nder nimre.
Amma no woodi laabi koƴaɗi ko hisinta ɗum nimɓe.
To miɗo hettini.
Alhaji Dawda, lokotoroɓe jaɓiri nimɓe loota juuɗe mum e kaatare fa laaɓa gatta ndiyam alkoola. Ndaɗa ɗojja maɗa ɗiila gaɗa ɗum nder soɓɓudu maɗa, loota juuɗe ma fa laaɓa e kaatare, gatta hakkundema e nimɓe ko watta métre goto, acca memol gitema hinerema e hundukoma, acca dow memol dabbaji ɓurɗi nde ɗum tilti ko memɗaɗi, loota juuɗema fa laaɓa, acco nyamduji moɗon ɓenda o nyamon ɗum, layɓon tasaje moɗon, moyton cuuɗi mon fa laaɓa, celon du hawra joɗo nokku gotu.
E ga Allah accu, fa he kawriɗe kaden hannden ɗum noon fa paama ko ƴamruɗe baɗan debbo waddete, no tilsi du mi yaha ton enden.
Alhaji, wala ko ɓuri cellal.
O gonga non mi jaɓi. De haalanan ko saabi wi'a neɗɗo de no ɗiilanaɗe no ƴoƴƴa ƴoƴƴa nder soɓɓunu jungo mum ni.
Gan no kure no hende e jungo ma, no waɗɗi jungo ma ko laati wawtu fuu aɗa wawi memiri ɗum are.
He Mosio, mi yettima sanne, mi tokkiran du fuu no bi'irɗa kam ni, mi durwan du fa hannden ko watta habaru o yotto he bandiraɓe am ɓe nanayi.
Ɗum ɗo yo anninore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.
Noon ni yewtere meɗen pindinal ɗum woni hokkunde suka endu, kam woni ñamdu lobburu ko wurnata suka kecco. Fedde leyɗe duniyaar hawdinde cellal ɓiɓɓe leydi no hollita saroɓe sukaɓe ko kokka endu suka on tan ko wona ñamdu fuu fa waɗa lebbi jeegon yeruno Diallo ham Satou Diakité famminiri.
Ñamdu lobburu ko cuka e cekkel jemaañel, hanndi ko nafata ɗum? Yiɗa kena ngel muyna ceggal gel rumaŋol faa gel heɓa kosam kanndiɗam laatiiɗam kanƴam woni kosam araŋal goɗuɗam kulle nafoojam ɓonnu kanƴam cukale dimaagel gel hanndi arta yara.
De nder gure ledde to cekkelel dimaagel innum mayta, noye waawi muyninireede?
Ɗo enna seɗarma no towaya ngam suka mawala inna wawta muynude, amma nde gure ledde kosam dabbaji wakkati kosam ba'i na ko na'i nde sey kosam ɗam moƴƴine kam woni ɗam woñine ɗum du no laawol no na kosam nayi on moƴƴinirto ɓeydaneede jiyan leymum seɗɗa ngam no anni kosam na'i no teddeni cukalel dimaagel sanni. Faymoɓe jere nde geriiɗa nde ɗimum no dogga na tuukinan ndenne sey nde jiyan watta seeɗɗe ɗe kosam ɗam heɓan ɗan salba huufeno cukalel dimaagel ngel.
No kosam ɗam waawi hokkireede cukalel ngel e girbal nder ñe'erde, noye ɗum waɗirte?
En fonction de l'âge de l'enfant.
No seedi ina mongol sukalelgel foti no igel waari hokkireede kosam ɗam e girbal ma ne le horde kam woni so ni dimaagel kesem no e girbal haani hokkireede kosam ɗam ngam ngel watta yerdirgel ɗum nini e ñe'arde. Jonka nde ni suka on woɗɗe labbi tati e fekkere ma nayi no waawi hokkireede kosam ɗam le ñe'arde huufune.
Cukalel keccel dimaagel kokketeengel kosam dabbaaji sako no waawi heɓude kulle durwidooje e ɓiɓɓe ñaw nder ɓanndu mum na?
Cukalel keccel gonngel no hokke kosam ko hanaa ko innunno ɗan kay fuu pillal minunno suka e ennu innum faa lebbi joygo hantaaki, amman ni wiitaake ko ngel heɓa kulle nafooje ɓonnu fuu nder kosam ɗam kannjum waɗi ko no haani cukalelge tokkite e tufaygel keɓɓe ɓeydugel nde kokkel kosayele en kulle borewje ɓiɓɓe ñaw, misali ko yiite feer e vitamine A. Suka muyni kosam ngon ko hanaa ko innu sey to kulle ko ñiɓa ɓonnugon wollira e ko suka ɗon ko watata ɓonnu mum wooɗa.
Ɗon tokkibaruji meɗen e fulfulde tili kirtanto jam hirti.